Mini anom mamunyi na ajo eyemuni Paul ena nyumre maba munchei sania kwesiara nyumre biara ya mini mudin komo fenya nkopon asemu no enyumre nso mewo munchei me kamo se medasoa ewo man gane mu a minyanko mechi na adisia yesia no ehia ye nti ena mekosoara eni mudisa enkomo yi egusuwa ehwehwe atemuda ano na ebesie na nano no yeka eye dia your friend say ohwim anase rapture no enwase ma ebehunu ye se ampara rapture no anase ohwim no enye bible nkyerekyere sania yenua no ebi ekeka keka no na enyumre ayo onyakopo pe se yentoa eye sa adesua no so ɛno nti nea mepɛsɛ yɛka anaasɛ ne toasoɔ no yɛde yɛ no wato din sɛ the final state of man onipa ɛyɛ wo berɛ a ɛtwa toɔ koraa nea ɛsisie na saa adesua buroni ka bi sɛ eschatology eschatology no ɛyɛ adesua a ɛfa awieyɛ berɛ ho nea ɛsie wawieyɛ berɛ yɛ berɛ a wowuo ɛbɛba berɛ a wobɛwuo wowuo bɛba atemmu a ɛbɛba ɛna afei atemmu no akyi bea a onipa wokorɔ ɛno ne nneɛma a yɛakeka bɔ mu a yɛpɛ sɛ yɛsoso ho ɛno nti sɛ wohwɛ a adesua yɛ ade a ɛbɛboa nnipa bebree titiri ɛyɛ akristofoɔ anaasɛ agyidifoɔ a yɛn botae ne sɛ yɛpɛ sɛ yɛrekɔ heaven nanso yɛmu bebree ɛnnim sɛnea ɛteɛ ɛyɛ ɛfiri owuo mu ɛna afei intermediate state no yɛ berɛ a onipa wɔwuo kɔpem sɛ yesu kristo ɛde wɔwu sɔreɛ ɛbɛba na wɔba abɛnya no wɔ bio no ɛne yɛfrɛ ne sɛ intermediate state hɔnom ɛyɛ mfimfini hɔ nnipa wu a ɛdeɛ na ɛsie seesei wɔn a wonim sɛ ɔmo awuo no wɔn da so ɔhyɛ adaka mene mu anaa na wɔn kra no ɛwɔ hene nti wɔnom nneɛma a yɛreba abɛwim na saa adesua yi ɛwɔ a sɛ yɛka atemmuo ho asɛm sɛ nyankopɔn de n'atemmuo bɛba a na ɛho hia sɛ yɛhunu atemmuo no deɛ ɛbɛyɛ ne atemmuo akyi deɛ ɛsie ne baabi a nnipa ɛbɛkɔ nyinaa nti saa adesua yɛkeka bɔ mu no yɛbɛnya adesua bɛyɛ sɛ nson na ɛwɔ aseɛ nti sɛ wohwɛ mu a sɛ nawɔtwe biara no yɛka baako ho asɛm a ebia na yɛyɛ akɔ bɛyɛ sɛ bosome mmienu ansa na yɛwie saa adesua yi na nea meresra wo no sɛ bɔmmɔden ara na di m'akyi na ɛne menya adwene wɔ saa adesua yi mu adesua no nkyekyɛmu no deɛ ɛdi kan ne sɛ we talk about the state of man before death sɛ nnipa ne wuo ɛrebrɛ so ɛrebɛkɔ a kyerɛ sɛ wabɔ akokora wabɔ aberewa saa nkɔkorabɔ ne mmerewabɔ mu no sɛn na nnipa yɛasetena ɛsitie nti ɛno yɛde ɔsɛnkafoɔ nwoma no ɛti a ɛyɛ dumienu kyɛmu baako kɔpem wɔtwe no ɛhɔ ne yɛrebɛkenkan ne yɛhwɛ sɛ nnipa wo berɛ no ɛrebɛkɔ awie yi a sɛ koraa na yɛana ɔsitie afei we talk about what happens immediately after one dies until the resurrection sɛ obi wu a ɛdeɛ na ɛsi kɔpem berɛ a ɔbɛsan asɔre ɛyɛ owusɔreɛ no mu na ɛno na obronis yɛfrɛ no sɛ intermediate state saa berɛ no mu no deɛ na ɛsi and then we talk about the final judgment atemmu a ɛtwa toɔ koraa a nyankopɔn de ɛbrɛ ne ma no yɛbɛpɔne ho kakra already yɛka saa atemmu dan ho asɛm na mmom yɛakekaeka nsɛnkyerɛne bi a ebinom so sɛ yɛhunu a na kyerɛ sɛ nyankopɔn atemmu no abɛn ɛne yɛaka ɛyɛ ohwim a yɛfrɛ no sɛ rapture no so ho asɛm na yɛhunu sɛ nnipa nte saa nneɛma no ase kristo no yesu no aka sɛ ɛda no ne dɔn no deɛ obiara nim sɛnkyerɛne biara ne hɔnom a onyankopɔn ɛde ma wa mu ahunu sɛ awieɛ berɛ no adu ɛneɛ na atemmuo da no ankasa no ɛdɛn ne bɛsie nti ɛno nso yɛbɛhwɛ atemmuo da no the final judgment no yɛbɛhwɛ ho asɛm aka deɛ ɛtɔ so nan nso so what will our resurrected bodies going to be like yɛn nipadua a yɛbɛ sɔrɔɛ ɔnso wu sɔrɔɛ no mu no nipa ewuo efiri adampɛn so bɛka naame no kasa yɛ no wɔn nyinaa bɛ sɔrɔɛ na nipadua bɛn na ɔmo ɛsɔrɔɛ ɔsɔrɔɛ na wasa afa nipadua yi sɛ mene otu wɛ anaasɛ ɔkɔ nipadua tebea foforɔ mu yɛno nso yɛbɛhwɛ ne aka ho asɛm kakra ne yɛahwɛ sɛ ne yɛno soso teɛ ɛna afei yɛbɛka ɛyɛ heaven soso a twerɛ ne sɛ ɔde ama wɔn a wɔyɛ atreneefoɔ no yɛbɛhwɛ heaven no te sɛe nnipa bebree kɔkenkan adiisɛm no a wɔtwa mfoni bi wɔn ani so sɛ heaven ɛyɛ ɔman a n'abɔnten nyinaa sika ne yɛbɛnante hɔnom ne ɛwɔ mu nim ne sɛ adiisɛm nwoma no a ɛka nyinaa yɛ agyinaehyɛdeɛ na wɔhunu sika a sɛbi ɛnyɛ sika kɔkɔɔ yi a minnu mmienu yɛtu no boase yi efisɛ wɔnum yɛ honam mu nneɛma a nnipa nyankopɔn de yɛbɛtena asaase yi so no na ɔde saa nneɛma no ɛhyehyɛ asaase yi so maa yɛ heaven hɔnom yɛ wɔde sika no wɔde yɛde wɔde kɔtɔ deɛ yi you don't need that ɛno nti saa nsɛm no a wɔka no adiisɛm hɔnom no ne nyinaa yɛ agyinaehyɛdeɛ a ɛkyerɛ sɛnea heaven no ɛyɛ so much important ɛho hia na ɛbɛyɛ tebea nipa yɛni bɛgye hɔ na nyɛ sɛ bia sɛnea ɛka no n'abɔnten yɛ sika sɛ wokɔ ne nam gold no ɛwɔ boase no so ɛno no heaven no ɛhia deɛ ɔsɛ ɔte aseɛ no sɛ heaven soso no ɛyɛ honhommɔbea a akra a yɛ ɔtee nipadua mu no ɛna ɛrekɔtena hɔnom ɛno nti no yɛnim neɛ heaven no pɔtee bɛyɛ nti saa adesua bɛtumi aboa yɛn ama yɛahu sɛnea heaven no seteɛ ɛna afei yɛse baabi a ademɔyɛfoɔ so bɛkɔ no a ɔfrɛ ne sɛ bonsam gyem no ɛdin yɛ de ni no ne sɛ bonsam gyem okay ɛno nso ɛhɔ te sɛn nnipa kɔgye no mu a wɔhye anaa ɔnhye ɔhunu amane anaa wɔnhunu ne nyinaa no nso ɛyɛ ade a saa adesua mu no yɛbɛsua ne yɛhwɛ na nnwumerɛ yi ne yɛpɛ sɛ yɛka ho asɛm no ɛyɛ onipa wo berɛ ɛɛba abɛso na wo ba abɛtoa agyanom wɔ nseɛ do a sɛnea ɛka no maka no kasako a ɔhɔnom no a sɛn na wo nipadua no ɛyɛ ɛno ne yɛbɛka ho asɛm me nuanom mɛde ka akyerɛ mu sɛ saa adesua yi ɛbɛwa kakra ɛfisɛ topics bebree ɛwɔ aseɛ na nnwumerɛ yi deɛ ne yɛyɛ bɛka no nti mesrɛ wo sɛ saa adesua yi wotie a wo nko ara no mfa nhyɛ ho ma binom nso ntie bi na yɛhunu sɛ yɛwu akyi no deɛ na ɛsie ahoboa bɛn na yɛɛyɛ ɛde yɛatwɛn saa ɛberɛ no me nuanom anwummerɛ yi ɛsɛ the state of man before death ansa na wo nipa koraa no wobaa bɛwuo no sɛn ɛna ɔsu no ɛsiti ɛno nko ara na yɛbaa bɛhwɛ mu deɛ ɛdeɛkɔ awieyɛ na ansa na yɛbɛka ho asɛm no yɛbɛhwɛ deɛ ntie koraa a ɔwuo baaeɛ why do we die ade nti ɛne nipa yɛwuo sɛ bible sɛ onyankopɔn bɔɔ yɛn sɛ ne sɛ soɔ ne ne soban so ɛwɔ genesis ti baako kyɛmu a ɛyɛ aduonu nan no aduonu ɛna aduonu nson no a sɛ onyankopɔn bɔɔ sɛ ne sɛ soɔ ne sɛ onyankopɔn ɔyɛ onyankopɔn a ɔnwu deɛ a ade ne nipa deɛ yɛwuo why do humans die but then wobɛte aseɛ sɛ onyankopɔn bɔɔ yɛn no ɔbɔɔ yɛn sɛ nka yɛbɛtena hɔ daa ahyehyɛ ne sɛ ɔno no ɔte hɔ daa saa na nka nyankopɔn bɔɔyɛ na yɛdɛn ɛna yɛantena hɔ daa ɛhɔ ɛna asɛmbisa no wɔ me nuanom sɛ kenka a ɛyɛ mose nwoma yɛde ka yɛ genesis nte mmiɛnsa kyɛmu a ɛyɛ aduonu mmienu no a ɛhɔnom ɛno onyankopɔn ka asɛm bi wɔ hɔnom na ɛhɔ ɛna yɛnhwɛ ni yɛ na ɛbɛtumi aboa ama yɛate deɛ nti yɛnipa yɛwuo no ase ahanom yɛ berɛ a adam ne ne yere kɔdii aduaba a onyankopɔn kaa sɛ wɔn mu nie no na wɔn mu di aduaba no wie a onyankopɔn frɛ wɔn sɛ na adam wɔ ɔhene no ɔsi awurade mete mu ka sɛ ɔba no medwane san sɛ mahu sɛ meda adagya ɛyɛ dɛn na ohu nso ɔda adagya na nka nipa yɛbɛtena ase afebɔɔ wonnim sɛ woda adagya naye nso saa adua no a wɔnom kɔdiiɛ no ebie wɔn ani ma wɔn hu sɛ wɔn da adagya ɛhɔ ɛna bɔne ɛba ewiase me nuanom na ebrɛ wɔn kɔdi aduaba no wie no so ɛhɔ ɛna owuo no ɛhyɛ aseɛ adi nti nyankopɔn amfa nsuma wɔn wɔse saa aduaba mu nne ada a mobɛdiɛ no mobɛwu that means they were to live forever if they had not eaten this fruit ɛnka wɔn bɛtena ase daa ne de be mu wo unu se o betena se daa no okay in kind mose nwoma edi kan timi en sache mo edunu ye no se. Then the Lord God said, Nerade nyakopon ka se, behold, the man has become like one of us, knowing good and evil. Onipa aye se ye mu ba ko a wo hunu papa anybody. Now, Lise reached out his hand and take the tree of life and eat and live forever. Said e baye na onkon kwoti enkwadu ani nie na ontna seda. Enunti ye dan ye nkopam no kra free throw no mu. Minu anu. Nanke nipa will live forever. Ne bra wo no mu di aduaba no. Ena nyankopon oyi sa privilege na o dia to ho many pa se enipa will become immortal no. Oyi free ho. Nti ya se no na enipa otimi wu me ye ye. Enti de nyankopon ye no no se enkwadua na odi si throne wo no se wudi sa enkwadua no a obetena se da. Eno nti as a punishment, say nyankopon atwe mo aso obo ne ya wo ndi ye no na wo se wo pam wo free throne mu se de be ya wo no mo obroni se de do will not get access to that fruit of life se de be ya duaba na ma nkwa no wo mo kwoti ndi o me ya bo ne echi enna se wo kwoti duaba ni di ya enka wo betena se daade wo mo boni ni mo atena se nti nipa wo ngo se boni no ana wo di kro be nyankopon se aha aha. And yes, I'm a merry way. And they say, I'm body born near no day, who won't know a beba. Never boom, who won a chee. A ho, and a who sorry and a chee. And that's a war, open say, we young quada, ubinyada. That's also person call, or say, ye muda, ubinyada. And ye are none near my ye, she share a mo, sa, a brave. Enti onyankopon epamon Adam ene ne yire efri tronum se de beye na onumu nya kwan enkote eye eduaba no yede eni na kenkan Mose nguma ede kan eti eye nsia cheche mu oye miensa no a o se then the Lord God said my spirit shall not abide in mine forever for his flesh onyankopon se me honhom enkoso antena woni pe mu sa nsa oye honam aden wa beye honam. Tikane no nanka no hon to onipa muda. So nipa ankwa nko di sa aduaba no a. Kane hon ti muda. Na bra obeye honam no, na chese aha no wababa ye perishable material. Enti nyakopon se me yi me hon hon na fere mu. Na emom watna si wiase acha mfie oha ani aduo no. Mini anom. Sa bre no ne nipa nyine che. Na the memo wo hunu se ampa na nke nipa betena se da no obe me betena se wudi mfie 969 years mfie ahankro edusia enkro odi eka baako na gonya ahankro edioso mini ano edioso no kure daso no wunya na obose ahankro ekyere se na nke nipa betena se achepa nenso so no fofia antwata ena ye yankasa ya kono ntino ekodi sa eduaba no na afi edi owuo ena ebaaye mini anom afi the human body is now perishable material yidi pedua na afi ewu eno ntina owuo ebaaye no ti se ye bisa se de ntina owuo baaye a enipa no ye yankasa na edi owuo baaye nso nyangobo wa mo owuo obehwe night bravery ho no na ye tonyom onyame de bo wuo no obo onkwa da bi wa monipa ene obo ense ye mewuo obo ese nke emetena se da nenso so ye mumu ya ye ye ntino na etwa se otwa so fi se ye ntime entena bo ni mu da wa bra ye nguo na egusu edi bo ni no na o se nyankopon otwa so edi mayen minu anom ye bekenka eye osenkafon ma no itie ye domie no chemu aye ba akokope mu otwe no na ya hwese nipa ni wo e ben so na okwa wie ya sei e na ositie ne no e na mesro se manenka awanwumre anase donwiri mu a wutie mi se de be ya obe ya homboa sense okenka osenkafon ma na osenkafon no sei chemu aye ba akono kai ni obo wo wo mrante brimu ase ne sei me de ana me de uma ba wa brem kura kan fi se o kan o mrant brem ana akoy se be ma ho asem no o kan but in the day of your youth no e jira ho ma abrantie ene ababawa wose kai de obo owo wo mrante bremu ansa na na bone no aba Yankopon no obo ye no on hwese e be nkokora ne mere wansa e no de aye adwuma da bi o da bi ebra ho de ne kuta wo no sabre no Yankopon hia nti wose ngafo ne se kai Yankopon wo sabre no ansa na na bone na ba na bone ne brebe na bone no ne enfia enipa udrua na afi ni jisu bi ne so mu na san fie no ene no friend se na boni if say ho ena honam ya kotodwe sasabro mitimi nsore misisi maposo no maposo sani mani nyina eba isan se honam no ayemre enti o senka fo se we ni eta obeka se me yedai minimu energy no I have no pleasure in them and sana saada we ni edu wose kai obofo obra wa ahodi ansa na saa enkokrabo ene mrewabo bre no edu ebra abeka se mini anigye bia ewo mu mini anom obema bi e friend se Brazila na okenka eye Samuel nguma anasa Samuel nguma etosu mie no che dunkrun che moye de samba eduesa no mu no a saa bema e na David a oyo ohene ka se opese oyye na ayebi na bema no asem wo ka kire David no na mepese yekenkan na wo hun na niso kakra bema na da David ne kasa na wonya mfie edio wotwe pepepe enti do kai ne se I am this day 80 years David pese wo ye papa ye aye minimum aye kura no wo pese wo ye no na enso wo se David ohene meda asipi na enso so ka hunu se menya mfie edio wotwe. Can I discern on what is pleasant and what is not? Na adia e ye adododie ene nia enye no. Mikura no mintu mi hu se adia de mame ene me nije hu. Anase bibi ete sa. Kani na ubehwe enijie biye kwa na waso TV na uwe. Ene uso TV siya kwa kurani ya brewe ubeba nuwe danu uwe ankuromo. E huu nini mfaso. Oni enijie biya o saani ya menu. Enti pape kachiri David se. Can your servant taste what he eats or what he drink? Enunti niye medri mibinya. Adede die bi wo manum se aduane a mi bedie no mpo ebeye mede anase ne mi be no beye mede kire se ensane nuane pa no me san fie ya medie no de me nye sure se ho wo memfaso ade nti na okasa san se wono no nim ne wo ni pedie mu eno nti na osenkafo se se wuduru san fie ya enigie pie nim asana ope wuduru fie ya sebi usisi ya wo se sasabro wakuchinchi mamia you can do that. Sabre ya wode artificial bi shisha oto na oto jirejira ho na wode artificial shisha onofu na onofu jirejira ho se yento nwo fra wo no ebre bi bedura ebe ye se e tabru tatatra ote asie senfi no babo friends e wanga se unyamu anyi de ugina ho na pupupu oto ne sebi wo ni achichire meman bedru no wanim kura ye rank wanim na bubu aguso wo ye dai no akopupupu ni achichire bema. And I say, wo bema, no fruit say, ye share a ye o muscle, send ye o si jira honwa, was a man to nyum fre wono. Kokusu a benuika crent, hebeka crana kokusu, a tani penny. A fee no nose rose, wo be you so cra. Timidianum, sa bema basile. O catcher o hines our hine, a do yen in the office o ye mene de, and gayen as is no, menu muako, be bien where ye me debut. Mere kyerɛ wo sɛ mfie bi wɔ hɔ nom a wonni mu anigyeɛ na ɔsɛnkafoɔ sɛ mɛsɛ mfie no nnuro ansa na wakasa wɔhwɛ wo Nyankopɔn akyiri kwan na ɛtɔ so mmienu no ɔsɛ before the sun and the light and the moon and the stars are darkened and the clouds return after the rain deɛ ɔka ne sɛ ɛka sɛ awia kanea bosome ne nsonoma ne nyinaa ansa na yɛtum deɛ ɔpa akyerɛ nyinaa ne sɛ ebre bi be dra wani afi wo nhono he wani so be yetum esi ya glasses ye chemi mi ya menua bible ye da mene mi nhono he wo be che gale botokora ma mi ya mi nhono he na we na ebo a me kakra kakra eno nti ebre bi be dra wani wose it will be darkened nhono he na afi wose the clouds return after the rain sa wo kenkan hɔ no ansɛm na wo kan no ne nyina wo kan no mebuo mu sɛsɛbe ne yɛ nyansafoɔ no nte ne asɛm a wo kan no ase ebi ya na wo pɛ sɛ ɔyɛ tactical kakra mbɛ sɛ wo bɛka asɛm be ama egu aberwa ne akɔkora ni mu ase nti wo kan no saa afei wo sɛ ansana cloud no na security a wo sɛ mrunkum ɛ dro no sɛ afei wo dwendwere deɛ na nka bere bi wo pɛ sɛ wo yɛ a wo ntumi anyɛ abrantie ne mɛdre na nka mpɛ sɛ miyɛ sɛ mɛntumi anyɛ wa bɛn wo yera me nuanom afei wo te hɔ a na ne suo ɛna ɛte wo wo nyaayɛ a nka woyɛ wei nanso wo ntumi nyɛ dɛ ɛnyɛ afei ne ɛtoa so mmiɛnsa ne sɛ in the days when the keepers of the house are strong durommerɛ bi a sɛnea sɛbi wahoɔden ne wo pata paa se teɛ nti na wofie kuro bi ntumi ma ne hɔ ɔbaa bi baabi a wɔteɛ kyerɛ sɛ wɔagye hɔ no mo afa maame wɔɛ fikyere yɛmfa hɔ wɔ se bɛduru mmerɛ bie no the keepers of your house will be trembling afei no wɔ ho nam nyinaa ɛhyekisheki woyɛ ho hwee ɛnyɛ yie obi bɛfoɔ ade afei wobɛma no afa wohwɛ ne din wo ntumi nkasa so kane no a na wo sɛ wo babaa mmeranteɛ bi bɔ hwɛremadwerɛ wotumi twe kotokuro no awosan wɔ nom ɛnɛ kɔtwe kotokuro ahoɔden ne nni hɔ asa me nuanom saa bere worebɛn ɔyera afei ɔkaa bio sɛ and the strong men are bent afei ɔhoɔdenfoɔ no ne mu koa wobɔ akɔkora ɔmu akoa wobɔ aberewa ɔmu akoa wontumi ntene wo mu bio wosasaborɔ wo sisi wontumi ntene wo mu bio na saa bere no nyankopɔn wohwɛ ne kyerɛ kwan a hoɔden biaa ne ho ade bɛyɛ n'adwuma nti na ɔsɛnkafoɔ sɛ ade nti na berɛ a woyɛ ɔbabu no na ahoɔden wɔ mu ɔtumi kɔba no wonhwehwɛ wo nyankopɔn kyerɛ kwan mɛntena hɔ ɛmma nabɔne no a wankasa wonim anigyeɛ no ɛnwie duro berɛ a w'anom nyinaa kom na nnam wontumi nwie sɛ meka sɛ mesu a na mene me nana berewa ne didie nana mepa berewa no adidie paa firi sɛ nam ɛyim aberewa no nyinaa wotumi nka koroko a na akwadaa mesu hɔ nom a na wapia no nyinaa ma me aberewa yi so yɛgu n'aduane so a sɛ wɔhunu sɛ ne nana na ne nana pere no ne mio ɔhunu sɛ ne nana aba bɛni deɛ ɔnnidi da enti tɛm biara na m'ani gye firi sɛ nam no nyinaa mewe me nana ɛnam tua n'anom ɛnso so wo ne ho a kɔgu n'aduane sɛ womfa nnam nto so na kyerɛ sɛ wɔnhyɛw respect wɔ ha nti na me na mewe ne nam nyinaa firi sɛ ɔnibi nti bible no sɛ and the grinders okay seize because they are few grinders no na wɔse no na wɔde yam adeɛ awie nam ne ade wɔ sɛ afei ntumi nyɛ adwuma bio sɛn sɛ womu so a ɔnom nyinaa tutu ɛnɛ wɔn mu a sɛbi wɔ biribi die no dentures ɛna hyehyɛ wɔn no mu nanso dentures no ɔntumi nyɛ adwuma sɛnea wankasa ɔsea aduasa mmienu a onyankopɔn de guu wɔn anum no obi sɛ things are falling apart nneɛma nyinaa keka bom the center can no longer hold me nuanom afei wɔ sɛ bio those who look through the windows are deemed w'ani a ɛhyehyɛ ntokuro mu no pɛhwɛ na afei no w'ani nyinaa keka kom ade aseɛ na nkasɛɛ no na apagyapagya afei obi hu koraa wɔ nim nyɛ ahomeka bio mesrɛ mo me nananom ne memmerewa ne me nkɔkora nyɛ sɛ meibɔ mu animtia and this is the description sɛnea ɔkyerɛ konkono no ɔsi kyerɛ nipa wieyɛ sɛ ɛbɛyɛ na me nua a saa berɛ wo se yɛntɔ nwom frɛ wo nti wofrɛ wo ho sɛrebɛti me nua a wo se yɛfrɛ wo wo ne wo politician me nua a ɛnɛ wo na wo se amansa nyinaa mmɔdin frɛ wo no ebere bi bɛba a obi ehu a na ɔdwane efisɛ ɔho nyɛ ahomeka bio na saa da no na onyankopɔn se ntwɛn ma ne nsi asa yɛgusua ɛrehwɛ mfe a nipa woduru a na wobɛn wɔ yera no sɛ esi yɛ dɛ ɛteɛ afei wɔ se the doors on the street are shut ɔfrɛ dɛ abɔntenpono no wɔ se emu ato bonte mpono ne de ye wi abonte ya na oti dede se ba na oti otumu a wonti dede bi o kire se waso 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 esisi ye nka hwekura ma wonte na na ji so be na na pa na o sha to wo mo ene mirewa ne kokrote ye no wo mo kasa nyina a wo sorosoro ase kire ne se na na nte wasem no wonte he oba o se kwaku ne de maso nyina esi o men tene ya wo ka ji se wo bubom 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 ase kire ne se the doors on the street are shut. Afe was say, when the sound of the grinding is slow and rises up at the sound of the bed. Afe, I mean, didi kakrebi na untumena. Akukos ye je inu asore. Untumi kura asore ja akuko ni inkain. Asichen se untumi enna. Wase anome esu ano, ne nyaneno. Mini anom. Na sa ena, ofrene den, etie ebre nipa, okwe wie no me bre ne yetia mpapa pa eno nte me pese me keka ne ntentem na unya daaje a wa kan ha ne hunu sene a onyankopon osikire sene nipa wo wie ye ABC aye afei verse 5 ne toaso a wo say they are afraid also of high odru sa bre no a I mean won sa won nine abeye miensa won wo ekuta poma san se nimu abusei se wan sop manimu a wan hwe e obebu afa so nte poma na eboa no se wonyina o ebinom so yiso zema wonom a ene na amafo zema no abrofo na yiso pa zema no ne nan ye nan na wo dami no so abeka o nenso so menuanom ne nan na koye nsia nenso achichide akura komirika cheno adentia isan se ahoden no asa kutuje no emu ago mini anom bible say onipa wo wie ye se ekoye no eno nti dwene ho enye zema ene ekukuru se de kosum nyankopon wo se bra wo nan mie no nenso otumi ko 100 meters no ohia saa nan mie no de ko 100 meters no etel se ube use zema na even what they call it 1 meter kura no untumi enkro mini anom afi woto aso bie wo no wo say they are afraid of high almost sro ebe bi ohonom kra na bibitie bi akwada wedi mi fan say mfie mie no kra betimi ajampo kokra ne abere wa wo ntimi isan say ehu abo won say wonom betia hwe afi woto aso bie wo a wo say and then they are also afraid of terror. They say the terrors are on the way. Terror ne say ehu abo won wo okwa abonte a osoro isan say onim say okwa kote ahwe and I was so vulnerable say oni ahoden enkwada akura akokuru ni ade a ontumi ntumirika ne wachi enti nana abrewa papa nana akokura se onko abonte mini anom ko nyaaye anko beko nenso so de adro no ontumi enko bio afi woto aso a wo say the amber tree is blossom no ne oka ne se afi ne tri nwi nyina so so ro adane edwene nkoto ene na amafo a ye mpesi ye benyiru behwe na wate yommo na wo de afem na oje nchia menu awo dada wo ho oti yommo fa utire mu a edi na acha na nsa ne nan na dwene no yi no ho na wada pa adadi na ma no so na ye dai na ye she wig bi de katakata edwene no so wo ye dan ebeba ifri se ye ni padua no abeye ni ewu o enti ne wo hu ne nyina e signs e kire se wo ben wo yira he nura me kokosra me baga na no na me se me kokosra abrewa bi a minim no be se mfihia be se aduanan ni ena minim saa abrewa no na me kwa ye humi a wo se ei ono aba akokura sei ono se me ma aba akokura ono na abrewa no wo mi se ma aba akokura fi se se ne na oni mi mfihia be se aduanan se oni mi tie no na me ya brantie kra no na dwene eye no se saa mfoni no a na wo ne ni so to hu mi no ma ba akokura na me jitum asichire se ma pampa mu nyina pa saa rinkle ye wo mani wi minia na nke ndi ho e kire se mini padua no e ben wo yira wonim de na nsan mabaa wani beye yes ye free bi se anti aging cream ekirimu ọm tutu ọntọ na intanet so ọkọ anọ ọdị akọ srasra ese ee ne rinkis ne nyina ọhẹ mmensuo mmọ nọ na wee nom nyina wọọ mụ a yetwi enim de pọns katakata ya rinkis ọ tiri anya ya na nsuo kọ sisi nsu a na wig ne tu na wodwene no ne wanim ne nyina da ọhọ na wobɛhunu sɛ sɛ yie nsisi what they call nature you cannot cheat nature. If you say ninja kupa ya oro, we ya day ya uhon tu mabe ya day, ebe pa. Inti mini anum, afi watu aso wa se grasshopper drag himself. Se, adia kura eti se, mobile phone kituwe yinu, oso mkura anana hopo. Ose nsi yo wakuru wadu mkura anana hopo se cha se, wa muano kura ode kwa na wa muana na hivi yegu. Waya branti ya se wupen, waya baba wa se wupen. Nanka uhiyamu wanenso, nediye, jisi ubine bona boso. Mini anum, Breno a wini mu ani gye no eno no afi o kan bio se and desire fails desire na se akonode why e be ma o se to nyom fro na hu ma ya wo sa won te se nia se bi aponche e sa yi e na ye kan hwe a won te se bi e na wo gusuwa ko Bible ni se bedroom re bi a wa we kura e de ma ngotwe begu demu a unnim ni a wo beye if we say sa desire no akono ni nyina no e firi ho ye nua no ma so so ene fi se sebi umpoku yesisi ho ohu jigina ho so nti akono wo ntimi nsho ho so a unna mbere ma so no o si bedroom re bi a that desire will fail afi no bibia anye wa hom kan bi o bibia anye wa hom kan bi o akono na wo aye o friend dey wo twe akoko nam ne sere ne basa no bedroom maybe we no nyina kum wo we sa na makura wo ntene de he me ne mrewafo bi a ebre bi adwuma me ye me ne mrewafo ne nkokrafo eye adwuma na me se me hu abrewa ti ya ma ne ti no enchine na odi gumu kasa si kire out because I si kire no on taste no na adwune ye se enchine no be ma ne flavor me ne anom bedroom re bi a sa na so be ye sichiri pa e de go team wo de nchire ne begu mu sansa wo ntene de wo ketre manyina akum wanu mu atutu minu anom bibie ne ho no ye wo de bibie ne ho ye wo akono kane na woni nam e na dance ne niam ne ma na wo ko e de hu mra manyina ya wo say ye ma yesa open wo bi ne ne nwuma wo to ye minu anom ebre ne nti me pese ye de esi ya anom na ne o ka nyina ne say afei near everybody say you are going to return to the dust where you came from afi dotia wi u free mu no emu e na wo ba be ko bi ne anu we no senkafo ne sesafi emu ne enjie enti nuru ho ansa na wa hwe wo nyankopon kira kwan na mi ne anu se ye ben oyira ye ben ye wua sei ni ne ma ye hu na de osoti ase ne se ansa na obedru sanfi mu no na utikura ye fi se binom enro ho na de awre ho ne se enije biye ni sanfi mu tino sankafo se sanfi wini mu enije mentna ho nuru ho no wansa na emom sabre na hwenya me akira kwa mini anom unya daaje akosra church of christ for church of christ wo bebia se wo bebia wo opese wo hwe church of christ asore ne kira kwan a obetimi a testeme baby ya watch me ya baby ya comment section one o tese me ya ebetumi aboa ma obi susu ntie bi na otwe edi enimo no ye ba betoa ya desua no so na ye behwehwe mo no ye what happens immediately after one dies se oni pewu a ye na ye hu se body no na da ho ni pedua na da ho na ne ye na wotewu na na oyeni pa no o wai ehene no woko eno na ye ba besua se hene e na okra no wokro eno nti nyame bua kwesiara dimechi unyakopon no mu ana wo nshiro se wo hwe mu YouTube na se on subscribe to my YouTube channel no but modin ansa obetimi do onsa abo subscription button no so na onso so wabeka ho na brebiara meba line no onso so onsa ka share video yi e manipa bebre se de be ya de a yi sia fa nipa ye wie ye ho ne besisie ye wuo mu ye wuo chi atemuo ye heavy ye kwa de keka ho no wọnu mnyina soso no ebehuni abedi echire urade nshura o yesu dem muni apo makramo bye bye.